shobo wam nalibale lide abo kwaqala khona ingatha zo 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 sasibathathu kumama wam dingo esbini gemna umafungwa shega tata budo Neba Maola Dakuliswa ngutata wamo waswelekelwe semja Ngutali wake umama wamu Edith Nomvula Thomas Maola Zangalile uyise wam mhla kwakufihla umzimba wesithandwa zeminyaka eDon Bosco kwazakhele four rooms with a dining room table ebay zange balile nabathathu echamkwengcwaba lakhe Sandle zincinci zalahluthuthe luthuthweni singasazi nesizathu Kini nabethu na usishilu sizinono Usishilu sizinono Ayy Nazange sayibona Indume nje afundiswa indoda Yakhuliswa indoda Sondela mhlobo wami nalibale lide Apho kwaqala khona ingathazo zozo Tanda bule.